Nalingia zambe, na matema nanga inyaso. Nalingia zambe.
Nilimpenda waithea, akanisho bila toma penzi no. Nikampenda toti, akasema tuwezi kula penzi.
Mapenzi bandia, nanabisiti watakupatia. Nasipagundua, kama kinyonga watakugeukia.
Lakini Yesu, wani yule jana na milele. Lakini Yesu, wani Mungu siye madilika. Lakini Yesu, wani yule jana na milele. Lakini Yesu, wani Mungu siye madilika.
Why,
umeni
tani tenda wachaikae. Na sikuangi mchoyo, yule tani penda ntakana.
Jua la gaini wengi, wanaojifanya na kupenda na hawa kupenda. Kinyonga ni wengi, wanna pretend they got you but they don't got you.
Lakini yule alie kufia anani yule na mwisho.
Lakini yule alie jita
anani yule na mwisho.
Lakini yule
chapweke na penye wanijali haujabaini acha nipote.
This kind of love you can only get from Jah Jah. This kind of love you can only find from Jah Jah.
Kama ni love meni pia silemia, kama ni penda meni pia kama dia. Yeah, I'm a kama dia, siwezi mwacha.
Nalingia zambele.